Soko mpaka vituko, ila hata kujibana maisha na songa na enjoy sana.
I ain't no forgive.